therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters.
Fanga sinamatonka chebo Raila Odinga ni alitunguko fiyera Kenya jamana nyemogo siki kalatala ni ayirala kafo ko akera basiki konna la utukalo kle kononton labana ka jekulu musigilin loka kalatala ben ulumogo koni klala ya ayira kafo ko wali jugudo taraka se anyema uka jamana ka kubeda ye ayira kafo ko dalua fosimasro mumben kumaka nu 70 ya yemu fodron ko akila kalamando koni falifanela jamana nyemogo kalata munkera samba flani tani fla wakati la kubida ye jamana nyamwa kalatao jabi ubo ama munkera ashen fola ye farafina ninsena Odinga ni alikun kokoroma donendo ni afademae ni jamana nyamgo munga fangasarati bana uhuru kenyeta na urubi beda ukonona la basiki de koni be ni jabi nundile John Oko ni ale Nairobi jamana faba sigida mwodo aliku koni ngoni po kojugudo punga ambe son tribunalika jabima koso ambe William Ruto ambe folika ye amba nyini afe akake jamana dumbeka jamana nyemoyi komuye Raila yi ko wakati sira akase ngalafia boke akelenka ni ko injection duru
a nation where everyone shall be proud to call home.